Sala siphuza futhi bayasibonela basibiza ngamagama bayasimonela siyathemba umdala uzobathethelela dala sibakhuza bafuna ukulalela sala siphuza futhi bayasibonela basibiza ngamagama bayasimonela siyathemba umdala uzobathethelela phila kayi 1 ufuna impilo ephelele ngiphile good life vele impilo ishelele spina kusheshe bula sekele mina sengifasile ngizokubona sekele amdali mina ngibonga le mpilo ngicela ukushikisha ngijabule kokugcina Nestoko last food to mlilo Yasho tanko ya mnandile mpilo
Oshigisha, 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 shigisha, oshigisha, shigisha, oshigisha, shigisha, oshigisha, oshigisha, shigisha, oshigisha, 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 shigisha, oshigisha, oshigisha, oshigisha,
mbona mina vele wena uzoshigisha ngoba bangena bathi ngiyasinda izabangani zobayenzela zoba marinator zoba ashkarai istof siku 6 vele ngiyashisa bangena thina ubuso vele uzoshintsha ngoba thina siyizinja zinja zokushigisha shigisha ungayiletha neshisha shigisha yo marinator yo akaraina yo shigisha shigisha yo
Zime, hola vas, hola macho.
Shake it.
Hola, vas. Hola, man.